Ora, biro kae mondo anyisu wach mar achiel. Adwa pako ng'ato, mwana thum, mwana. Abiro kae mondo alos kodu mwana mos. Apake ng'ane. Nomoro chunywa. Wan bende okelwa mabor. Isu watch ni nyako bed jok mamor owuothe kulo
Kaka chung kai wawere kendo wapake